Recipe God.
Fraga got the recipe.
Boy, you sweet like a peepee. I thank God for life. When the sugar mini chai, oh na na. Unanikosha kwenye bedi. Ile michezo night inafanya misi lali. Oh baby, nakoma sweetheart, yeah. What can I do? Kwako napona sweet, sweet love. Wendo tabibu. Ungekuja tonight, tonight, tonight. Uje unifanya ni jidai, jidai, jidai. Mungu kamulika nuru. Tuna penzi lenye uhuru. Na tukipata pesa kufuru. Vibaya,
vibaya.
Okay, let me tell you, ume qualify. Mapenzi nayo nipa ya mefiti size. Unipe na katoto ka baby boy. Najikuta napenda baka na enjoy. Mwenzenu napenda,
napenda, napenda.
Ombaka na konda,
nakonda, nakonda.
Nakoma sweetheart, yeah. What can I do? Kwako napona sweet, sweet love. Wendo tabibu.